bile kampisha makwewo misampishe
Kwacha na one kwacha
Make it easily show us a change toni kumachacha
Kwacha na one kwacha
Mbukira machamu eri building Kwete wanu jara tinchepo zingire
Kwacha na one kwacha
Bifana chani ee mufire narishira pone intense koro shonze shingile
Kwacha na one kwacha
Kea kujobu mwanafike karangaba plastic pattern
Kwacha na one kwacha
Wichula sana tala kongana na yueyo wikesha na kushara
Kwacha na one kwacha
Amake ori panifunzeko Wai muka mbache kuseni
Kwacha na one kwacha
Mazo mweze ni pempa Apa mwale mele ni chend ni uzeni
Kwacha na one kwacha
Shuti ya kawa ya talala ya kukabila Patefyo wala kabila ni
Kwacha na one kwacha
Ayoma bizwa yonze kutalali Kala ima kwela kuseni
Kwacha na one kwacha
Kachero nde kutumina pa same time na mukore kokori
Kwacha na one kwacha
Ela malume watate na mami Bushe bagogo badiko
Kwacha na one kwacha
Tumina mulo kubomfya wanu Kwacha kakele kumachacha
Kwacha na one kwacha
Tumineva mbuyo mfundo ngana Uyo pochila yo kwa kuya
Kwacha na one kwacha
Hello, your balance is one kwacha Apa pati na sekerera
Kwacha na one kwacha
Natini kasta 117 ashbadi yerela
Kwacha na one kwacha
Pita ipite utuwa kuchita nchitala tonze na kilia
Kwacha na one kwacha
Anashumi na fyo mpite anje mataka chelo apa pana na kilila
Kwacha na one kwacha
Please call me back era we mnyori kare njambilo kubipa
Kwacha na one kwacha
Very very mind is on there shapo paka chelo nishi ede buida
Kwacha na one kwacha
Inde mo ni ninde kutumina ni mbova ko ini
Kwacha na one kwacha
Kwa femulo nini vjala chitika lelo lini
Kwacha na one kwacha
Sembe aseme nenze chena wanu keni shine watch bebe
Kwacha na one kwacha
Kwa ini bat ninjizu mwore rafe narimoni pede
Kwacha na one kwacha.